1000 most important Norwegian nouns 626-650. Fashion.
En mote.
Distance.
En avstand.
Election.
Et valg.
The presidential election will take place in November.
Presidentvalget avholdes I november.
Character.
En karakter.
Loan.
Et lån.
Most people need to take a loan to buy a car.
Flesteparten av menneskene må ta opp lån for å kjøpe bil.
Initiative.
Et initiativ.
Insurance.
En forsikring.
Weather.
Et vær.
Tax.
En skatt.
Degree.
En grad.
I have a master's degree.
Jeg har mastergrad.
Worker.
En arbeider.
Amount.
En mengde.
Statement.
En meddelelse.
The statement of the commission is clear.
Kommisjonens meddelelse klar.
Stress.
Et stress.
Bedroom.
Et soverom.
Competition.
En konkurranse.
Grandpa.
En bestefar.
Staff.
Et personell.
Tour.
En tur.
Expression.
Et uttrykk.
Winner.
En vinner.
Company.
Et firma.
Example.
Et eksempel.
Mood.
En stemning.
My mother is in a good mood today.
Mora mi I god stemning I dag.
Debt.
En gjeld.